Tanzania is the best in music. Tanzania best in music. Lapa in Tanzania international music.
Nani kakuliza nani kakuliza nani kakuliza nani kakuliza
kabla kutambua, kabla kukua, kabla kujua wale walio tusua, kabla kujua nani najua, kabla kujua kama mtu kakutana na juu, nani ya kuona mweze,
iyo so yangu me, iyo so yangu me, tuweze kore fikiria me, mana mena mawazo peke yangu so kama wali, eti rapa mkari, ana maisha mazuri, oh yuko fete kuliko watu fulani, yeti ndo bora kuliko wengine, Mr. Joy pengine, labla kuna mabora wengine, walikuepo wengine, na wengine zasa vipi, nani kakoreza, nani kakoreza, nani, oh, nani kakoreza, nani, wasani wapo kibao ese, kila ngoma zipo kibao swelini, ila nachojua na utamba sana, kusikika kwa ni maspika maredioni, televijeni, doono nekana ni mabuda sasa, nani kakoreza, nani kakoreza, ulianza kabla, nani kakoreza, nani, weni plani, nani kakoreza, nani, uoni mini mkari kuliko plani, nani kakoreza, nani, kama unatoa do, unabebwa promotion, weni bicho, usiwezi show za mitani, we unalo, za kupambana mashetani, zisi ni madiko, kape mbeni, nani kakutana na hii, nani kamuliza nani, nani najifanya hii, nuna vi, nani, nani kakuliza nani kakuliza
kuliza nani usikope ushindani kwenye microphone. Ukikamata microphone rapa usikope ushindani, hata kama unafanya bongo flavor mziki gani, kila pande zote usikope ushindani, hala usikope mtu nani atakuliza nani. Wow, ache tuonekane uko wanakonekana, nasi ache tufanye tuonekana uko siponekana, wache onekane uko naponekana, nasi tufanya uko tusipoonekana, alafu kati tutakutana, tutakutana, sito kari wa hizi kazi, okari wa kuchana, tukachua kama mendo mkari hizi kuchana, talala mikono, tabako ni balabaza sunga, ume kubari kama setu na pajunga, watu wakari kama suzo. Situ na Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, Sudan, South Africa, Msumbiji, wanangwa Malawi. Jitu baya.